kumye womu bemi kwanu ebibyanna birisi bifamu buddu ngatonda yakola mumwebazo uyu munda namugereka sibyabusaga ayandumiza kulekenu mbachala nange kwekuzinduka tubatawali wanyumirwa kubyanyumye mukama wange amatumu gandeke kano kalindi byenjogera byangwako wano mubuddu kukyalo kya bugiyo webuzale ensikuko omunyumi omwagala omulungi ogendereza ku lediyo mbatuse kakati owempa onsaba oginyweze nammwe abaamacupa temwesegenya soke mbatereko oluvannyuma awo kumwana alamaganga busamaavu. Soke bachala na baulabu babasanya gwanga sibya kusaga jagalo ulire nyoze wenna tuka wikingire unyuba mukusaga unakulwalirwa kuna uliriza gwe tukola jalumbe masakeyo kera keka kati uliriza gwe akatuba girustani wa buyiza rubazi bane nyunya kasisirawu naye bubaba muwasana yemulete katonda nakwatira kumfunya omutini weba mmotoka jika cha sititi nimbalula yoga yoga kasisirawo ebebula tanu kandiko mchuzi enu nebankola nyumu dobozi na itakula nkwala bachala baka binyo yomgole yanita kasisirawo anala bako munguli akakonye yuyo omuntu ayagenda kubiri kitundu gendo kweka nyumu inda kwa kakona nimutima nakimanya ndize nakina zona linga kasikatonda yeyayambamu omugogwentana nagusamba kondi wenajja ekigero munyanfa weuliawo omwami awuliriza nsaba okikwate abakazi obategeere nti bakabinyo banyonya yalwaleero si byagusaagamu balina n'emitege gisukka mu lukaaga. Uyangu wanga kumukama wangi uyangu wanga kinuru chiko matoko yangu wanga kukomu kwanu majanju jana hitu mulikanga wafuladuli na munyano yu wabusungu abadere jimanye churu chivuza mduli na munyano yu yesirimu akukombie kwanga linu kutaga umugolo lwenkera na kubamu iku na munyo nyana bulanze kwe kulaza mbambi taita waneka wembe naneso kabachala bakabinyo nakulinda notajadda dinanyiga naloza mulangiri ndalonzirese nimwerekereze kigunna buka ngati kyenyonya kale kyawo omwami awuliriza nsaba okikwate abakazi obategeere nti bakabinyo omulabi abongo tayagala kutta olayanga ndulu eritukutaase amanya gangalekete yetugoyo anti alinze sawa zigenda ganye naye nga balesansi zawe z'olukaaga aligendo keri n'ebifo biwambi. Yasula na dede atunda nguli likumabanda kalo bwavu guna musanga woyo nga yeyonjeza nyumu balodi abasinga tibamanyi nti wa masanda omuganda gukula keri gwe yalama aligenda okene n'abanokukenga ngaabaali bajibulawo ez'olukaaga wabula lulira munyana oyo wa busungu mungu alibiyambye emiti emitofe ntukudde ku nkoko tulye kalooli tubise ku matusi byakusaaga obutale bwagwawo wano mbakyala ng'okugeza ddiba lyangwa sivuma maama kubanga neetegereza kati mu myaka n'owekumi n'ena sibukasaali abawala bagwamu wa ne buganda emyaka 18 sirimba tata omusanga kufumu kuyo muunda alisinga omukono gugevu omwami kudira mu kino kikwati abakazi obategeere nti bakabi nnyo omulabi atengeeta ayagala kutta kola yanga ndula eri tukutaasi kasisirenu kakati ntege kantwaleyo omuseera kubanga yanyamba nnyo nali ndugenze mwandifiiriddwa omuntu wammwe bambi amaaso ogoganuleenu bakyala n'ebika n'ebyeezi mulabe bambi kubanga bwe ntunuulira kati sirimu baakukumbye nkakasanga ba mikwano kakati nze nauti ddala nanyweza n'enjola nazikuba obwo bwe bunywevu kubanga bwe ntunuulira kati sirimu bedwanyumyanga nabo bituuti byolabaawo bannanga abawulidde kugeekaseera akadde masaganyongera ebibyate emmanueri njakudda mangu bibyate senyonga mbalagosanga bwe butuufu